sexy lady.
What you with the pussy, what the radio? Pretty lady.
Listen to me. Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasani Okubero wange Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasani Okubero wange Aba wala walunji zinda biebanji Gofigalina nefesalina Na yenge pisa zotalina Justin gabe manyogulunji Na yegwe baby siwoli Oli mweto waze Oli muwala wa simbo Mkutu nuliranga kwe asanide Okubero mchala uwange Tukende fena tukola maka Wenzalire kubana Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasanide Okubero wange Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasanide Okubero wange Edobo zirio linyumo kufa Askini koka wewela Amasoka gobo ntunulira Nera vira nevinuma Yomirwa kubera uri awo Sina chindi mboli nange wende wano Sembera mwano mpulire kukavungu moko Eriboy, katipa umukono mwano tutambule Zinawe tukumbe Valieli tuvalumye Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasanide Okubero wange Wabula walunjiwa Empisa na zolina Wasanide Okubero wange Usabuntu alonda gekutata kuzala Nema myomulunji Omukenko kumwe Ebintu tubirie Kutwale mubutongole Singa yatendeka Yevale Singa watendeka Wevale Ono tutemulu